Bashali, yo mi Yesu mama wabirombo. Journaliste kira nyuta chalis radio kwana. Wingombini umira wanajuru bedo. Wingombini wanajuru bedo.
Wingombini wanajuru.
Wakuro nindo kusawa mawabi aiko.
Wingombini wanajuru.
Watiwe, watiwe,
watiwe, watano wanu.
Joel Claude, iabia kate uimbili umira.
Watiwe, watano wanu.
Nyakabito chami miamira wingombini, wali wotia.
Wingombini, wanajuru.
King Xavier's Mama Ebenezer, Mama
Mini, Wanajuru.
Watiwe, watiwe, mujule winya papa. Upio Richard senior boda, karamanu anele ndumananu yo.
Watiwe, watano wanutu.